Yep.
You're Martin.
Oh yeah, yeah. Galabi, yeah, yeah. Oh my baby, kiss love. Kipini chapu wanita tu kwenye shavu. Kwako nazishusha nyavu. You're my only one. You're my number one. Ah, hey. Wale walo kutenda wambie, hey. Umependwa tena. Wale walo kuchiti wambie, ulizwi tena. Wale walo kumbiaga mabaya, wompe mema. Walo kutukana, walo kusimanga, walipe mema. Kwa sasa mimi nawe hatuachani mpaka kifo. Kwa sasa tujiandae kwa harusi yetu. Tu wake wake baby, you are my woman, no. Baby jikyorembua, wakikuteka baby basi juwa na uwa. Nakupendana, nakupendana, kwa wengine sito kwenda. Baby, 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 I love you sweetie. Baby, honey, I need you baby. Njenku kamate, nikukumbate baby. Baby, baby, I love you sweetie. Baby, honey, I need you baby. Jenko kamaje, ni kukumbaje.